onyao anayie sanni e chugalel keccel wakkati ne o fini nam holitiri wiide kanko doktoro Mamari Coulibaly o andan do kabaruji binide nyaw sukaabe clinique Pasteur Bamako do o holisi wiide tiddala bangal fofango to sukaabe kany woni ardo el hakkune sifaaji nyawuji goddi mawdi nangudebe
kanko comprendre les pathologies
sunne bami nyawuji nanguji sukaabe hechube tiyalaji fofango buri fof hewde kala kulati sifa nyawuji di so bernde so chaldi so goddo fofango woni guubo diyo tiyalaji di sabuji mudun yo gede mawde didi ana wodi bilidi safareji ana wodi dum bilidi di oppugol
odo tiddala bangal fofango sukabe pinube heybe ana anda sanni yaya galle yogabe Bamako do kan ele kedde lidi amendi yogabe do innirabe be min jidi bankas bafulabe moti nadu sikaso wonko sedoto do hen
lewru taggal ko beynumi tayki ciadele e fofango suko no fofurtani na yabi non sanne ko dum boyiti may ko woni ko nabmomi suru dogoto gamen gaso ni suko beynin rama cesarienne so hebi tiddala fofude be bosan beccimako yalla mo heba hindu e wattu be ngol cesarienne suka goto ndiam ardi yaltude suka fofotani dum nanga heklo amin don e don mi noddi pediatrembe goto isko ambe miidi hebudi tiddala fofango tuteji mudun na nawi sanne be buri fofo jonte e doiru
kala ya be sogo
andan be kabaruji bilide cellal kanyu en ka wonko sifoto e do ko wayo holitide nawal chatudo bangal fofango docteur Umar Abibu Diallo pediatre
plus large petit
do dubi sko buri fandude fuf forati mo buri mumude ono sugabe heccube be kebali libbi jeegombe e kanyi jogi be bangal sarabe ko buri hewde forati mo dun yo bangal suka dimta do e kado tidal jibinabe fadi wat mo dun be dun no forati mo do ana hendun no suka mo wawata munide no haniri de do gede fuf yo sifa forati mo do
hodum fu woni sababuji tiddala bangal fofango to chugalel keccel hono fu andirte suka keccho fofango mudum ana teddi docteur Mamari Coulibaly pediatre wonko haltanta en do hem
bo fuf nyawuji yete e sukabe heccube e radi tielaji fofango e kabaru ufugul ana wodi do sifaji goddi yalla andude tielaji fofango suka keccho do bangal haybugul dillere ande makko bangal kinede e ko nande mun en ciadale fofango na jeyda e nyawuji di hani sawrede e juujure
safare goto wala to chawrutedo sukabe be fofango mu em teddinom holitiri wiide kanko docteur Umar Abibu Diallo do pediatre jokkine hala mudum wiide fa o do nyaaw sawre iwre to sukaabe kina sifa mako ande tafum
donc c'est plus en charge
den hum tangul hore o do nyaaw on rawo de bangal safariji bangal uppugul ma dum sifa jidde fuf wattu goto tafun kaban mudum ande fa laba den sifa sawrugul hasindinagul nawtorte kanon yalla hum tan dum hore no yaawi sabi sifa ji tay kadi di nen baawi dawlude no joom mu hebata hindu mo yaawiri
sukaabe dimetebe cesarienne kan en buri matude sanne o do nyaaw burde sukaabe dimirtebe ni